yande joni mi tari min tawi sappo e joyi studio Kalangu habaruji e fulfulde. Kori Dia ñalli e moɗon habaruji e fulfulde hannde nde endani en kalan haala himɓe e goyɓe nokku warde nokku laatiɓe to konnani hono saɗɗorma hara fillo hakkillo fukkingo e guinoyɓe to endan soɓɓir leydi Niger ɓe gaari nder gallure walam. Nonni fa hannde du konnan dille wamɓeɓe endan ni himɓe noon laatiɓe ko watto he ujunaji jeegon kayen woni ko dilli e nder leydi ndi endan nokku warde nokku ɗum du konnan ni ACR fedde hawjine filla ko dartu dille wamɓe e ferreɓe wonɓe ɗo enan leydi Niger kañum woni ko haali ɗumɓe kolli du noyi himɓeɓe gonno jogora. Yewtere men pinnande studio Kalangu haltana haala fawade jonde konnan gurdal rewɓe ko moƴƴinta ɗum en kalan haala cukaloye ndimete koye koye jona e garrowo e nawallaji. Kori Dia ñalli e moon Soumana Amadou kañum won ko janganta on habaruji fulfulde studio Kalangu. Madalla nden ene ka yerno mbirnomin eɗe kibaruji ɗi hono himɓe dillowi wuroji muɗum en illum hono fande ni hono hippiter ko wannoto enda hara nder leydi Niger to wiyete inno fawara jondu kono sinna godar noni ɗum du kondani wuroji ɗi enda himɓe muɗum gonno egga ko heewi du konda eggi fa keɓi jotteke walam koɓe gari ɗon enda du konda min jewde woɓɓe mabɓe ɓe kolli saɗɗorma har filla ko darto ndenagu on ya ni won ko dilliniɓe.
Tiluna e wobo
min tiluwa jami ko bombe e gari e gi aybe e gari tafude te e gi imi men dilla bal e tati du e gakkime jamma se men ummi men nangi lawol mena e dabbaji am ko men gari do walam men cebi jabbaaji jabbaaji lobbidu men kirtinama men kakkama to futa joni to men koda kenni men kedi men kebani
fuya
bandi ayka in borihi
bibbe bombe be gari be barani min nimbe dido be bibin do yaade jango seni min dillai be bardam min be itay gorko e deb balɗe amin ɗiɗi dow lawol torko wala nimɓe koƴƴi sukaɓe muɗum min jotti tilwa tilwa ɓe jaɓɓitimin projet ji gari ñiɓande min cuuɗi famin kaɓɓi anni e jonde ko hecci kegal sogueji ɗin no dilla min mbi wallahi ɓe dillata accude min ɗo woɓɓe dilli e koyɗe woɓɓe du naati lore yottade ɗo
kago toni e songo
himɓe siire de joɓɓore kemen no woɗiri e kekkime to jooɗom famin keɓe to min beera degongo meɗen jettaɓe
sanni
non wontiri fa hannde ko watta ujunaji jeego e keme nayo e capanɗe jeetato toon kañum won ko dillo e nokku warde nokku e ley nokkuji ɓattiɗe nokkuji ɗen enda yerno kalluɗe ni enda gam batte tewtude koye muɗum e nder région mo Tillaberi ɓe du konna fuu ɓe mbena ni hono saɗɗorma ndenago on nino e koɓe gonɓe kulƴine ɗum woni ko dillinoyɓe ɗum wonno ko gonɗo do inde ACR fede leyɗe duniya hawjinde filla ko darto fere wayɓe kañum e doggoɓe konnuji leydi Niger ɗo enda haali o wi joom wakkani mo kalto enda ni ɓe cigileke ko watta ko teɓe jaɓɓito ɓen ɓe balla ɓen enda Nafisa Adamu Sir fo yeey yewde dowi e neɗɗo gonɗo inde ACR ɗo enenda leydi men Niger miteɗo Alexandra Morili o holli ɗum fi on wonno yara
6404 en mouvement
himɓe waɗoɓe himɓe ujunaji jeego e cemenayi e lesoji nayi peeri gari caɓana to uwo ɗo walam ɓe cemenayo e lesoji tato e jeego abala hemre e lesoji nayo intika ujunere e waranja e tato meɗen keɗi men liddo e dimma worɓe de cakantaraji kimba barakawan e dobel kohara hakkilloji amin du no heɓe mbani bongo gam waɗe ujune ɗiɗo e ceme tato tawaɓe ton to ɓe tawadu ton du yahata ko hanne dalilo rafice ɗorro hakkillo fukkinno denne emmen darude no waɗe ko e keɓane belle dow ko yaawi fedde leyde duniyaru du no he ƴewtinaadi sigile singa no waɗe ko balle heɓo in ƴewtino du fa hanne iri ballaji giɗaɗi ballaji indu fuɗɗi worde
l'identification des besoins et la réponse a commencé
non ni fa hannde har filla windugol himɓe dow talki woteji ko seeni wonno no waɗa faddama illu sappo ene lewru janvier ka noon woni keña woni ko seeni fedde hawjine cuɓaki ena haalani yaade e himɓe faama ke no wotto ɗum fadda ɗum woni le commune ji gonɗi le leydi Tillaberi Allah e rafi ndenagu ɗum wonno to enda abala tondi kiwi ndi fa hannde mankalo ndi torodi gorwol kañum e jaguru e inates fa hannde ndu e bani bangu no kuyɗe du konda fuu ɓe kolli wiide ke hono ɗum ɗon rafi hono keƴolal ndenagu noon waɗi koɓe paddi gollal ngal nder région o enda mo Tillaberi nokkuje lintaɗe non ni fawar joni ele habaruji ɗi no tawa du konda ni no wodi du konda an ko watto lumoji jeetati laatiɗi ka en kay maɓɓama e nder département mo Abala dum du konda ni gam batte alle e hono yewde hono rafinde na ko wonto enda wala no hejirno himbe jirrini enda dum du konda takana de region mo tilaberi faawade jondo kalten do di lumoji du konda ni kam wonno luma to wete tamashi e fahande du konda tigizafan e wuro tengo simbarkawan e faawade jondo konda han to wete tama lawlaw e to wete fahande du konda ni ikrafan e wuro mbietengo digidiga e fahande abare e eza nenne jafon du konda inde de sifondi taki wuroji di woni ko lumoji mum ba ele abaruji ni ko gettino nanda ni hono studio kalanguno tawa du konda ni harfila kondarto du konda hono faddagol moteje njaha nder region motilaber no kuje kewde dun latake sadoro man sanne sadoro mo du konda ni yotteke no kuje kewde nder leydi enda dun waddi ko faware joni konda ni to enda belle yar du konda edun lati sadoro man sanne yerno faande goto lati do kanyun du konda no wono libi ko warti fuddino golle moteje den enda o wita kana muktar nan ko halni bandimin mbite do faande saidi abdu winditan
problemo kangiro di
sadornan damin gi der faddaki motoje de ni woni dum wari dum edi torraji amin dudal amin fu bale jogi der kawu kawu odu min gon min en keba ko min nyamni koreji amin ko andinore hadude baddaki moto wutina dum wala gal min gada hande subaka oni bandirabe amin nayo dilli tato mabbe du fu de kirabe tattoto jogi miden yama dum yewtino ko watta ko yirna hebo gande hana non dudal cukabe ummatore de fu dilla min he hore am do sir dilludu yaade libi tawami yaade balde jeddi deni bayla gon hebaaki to fumi dilla hana du min tanno min buran
hema
no wanteri har fila ko dar tafin de na gundar region mo difa waddi ko lekkoli kewdi mabbaama ton en sagi jangino be galan jaha dun sabi ni hono mer keso gatta to enen difa wakati yottino de hoji aadi wiide ke neddo fu jardido ya jangina har onde ko baggi to en ko madugu yobe o beydina jangino en da ko watu ujunaji nay ujunaji nay di en da dun jardido yaade fu nenen dun ko do latake seyo yaade jangino be en da sabo heb mabbe heba fuddita gollal gal no hanir en wodiri sembe kettino non non faawar jondu neddo yewtande lawan bokar hawri hawri neldi min do min pirte fulfulde
Seni rafi denagu no dom torri komini difa. Kambe no kuje koma dugu gote. Beidi tade mapo le kol tawato gam. Alla erafike jona hakilo fukingo. Mere mogalure difa hoji ania hokude. Jangi no fuja bude jangi no dender no kure de budi ujunajinai. Mere malam bra mamadu aji.
Ningati sigile yuti nadi. Mine ardibe fille jande lokkol no wade ko mosola hebu min daran du no wade ko jangirde mabbaade dalila rafke jero hakkilu fukkingo der cekantaraji amin de pirti miden he jewtinaade du no wade ko janginobe hebe won kebo minen do meri min gadi anniya wallirde janginobe be ko watta be kebi sembe yaade janginoide ujuna nay min bi'i min kokkan neddo mabbe fu mo yehi der jangirde
to isifi salusu secrétaire général syndicat janginobe modifa golle commerce on wadi wodi sane
depuis longtemps les enseignants
il lako boy janginobe region difa yami be dane sedda ko hokka be sembe be jaha be janginowa amma kam dum hebaaki handem maire difa o adi lawol be dande be dum weli min du sane ko maire difa adi anniya odu mi dem mila ko wadan warobe beedo he makko
njaki l'école no hakke suka niger funo hunde du non commerce o hokki sembe sane
non nar fille l'école toy nan te sawa region mo maradi don du konna sukabe rewbe filinobe bac e bpc ko witti don nan ko hebayi kayndo hebanama saadi dabo gam batte alle fawar jon ja jangito heba ya yeso inefe bi ay kanyum won ko faande lamido leydi ndi endandi te sawa yeyi oyi gam batte waltude sukabe hembe sappo e taton keba jangito jande mudun en sembe kettino don nanon hon faande may gizo gane lamido le te sawa wakato yewdun e bandi min metedo saidi sanke
Munksa munke magada
min kebi yidude e linef vi ay halande be ko beden godi sukabe rebe umma tore jangube amma be burtake jande don sabi ko min jami noy be bawi hokkirede saadi dabo be keba so itade jande ben du bi min ko sarusi mudun no hojanam be sukabe rebe teddengi jande ko hitande be jami tefuno be breve na bak labi didi ko kebay min kebi sukabe hembre e sappo e tato ko chapande jenay funo filino be breve kebayi noga e tato bedo wabbe bak labi didi no kebayi tokitaki lobbi du no yate wade yade to mabbe mido ngatta dande yade to saro mabbe tokitobe fawoda gan kebal mabbe na fakka saro mabbe non ko e lamini wontabe be kebi
non ne fa hande les région mo Tilaberi dum wonno du kondani to wete tondi kanja wana nder département mo filinge do du kondani sa torma no wodi sabu leydi ena wodna kot himbe ujunaaji hembre e jetato be du konda fu filla hono gese eno kuja kanyo wonno latni sa torma sanne dum sabi lami leydi ni enda zerma ko yi Idrissa Umar Kunche wadi noddangal yaade himbe o wi fukina kiloji mo en gam batte Allah e sariyaay di ngadeno wodiri nani ko halani bande men Hassan Mumin
arambay newo yazar mitare
odon andi do der kadaari filla nokuje waddete neddo hitanta ko hore mun jomu no yanto jowro wura on non deni dum heppori dum ko fondo don de kamdo dum heppori dum lamido wura on yate tomu minedu seni dum heppori min to juju min nildata nimbe jomu no hitanta ko hore mun gande reji kite leddi din no don neddo tokkai lawol kite bagotol non ni denne
bora man gana
nani faare jondu konna ni hono himbe hawjinobe Tilaberi Chandalo kay ndu yendaara wi luuma Tilaberi wulngo ngo enda be yewi be jiidu konnam bonando no wardi nani ko faande docteur Hassan Ali Mazu Hali wakati be jiito ngenda
manti bin kaane no katira
hana weltare gon waddi min dum berde ami metti ko gulugu wadi der magu buran tendeje kemi didi bulude biti gaji du buran lasu jo en nokuje de fudu handen ko en kabbake gangala gal gada der sigilaji Tilaberi Chandalo min gadi anniya wadude lumo hesogon do der hubere Tilaberi ko dundu hebi sey ni min yama Allah wallirami hokkami bawde ko nyiba lumo go ko komiti Tilaberi Chandalo anni fu wadande meri e lumo tobe fu min durwan dum wada heba to raji mabbe buytu
indi mat kangnan e hingotuma
studio kalangu
difa do radio alternative
lamba chapan ejena tobere inay fm zender
do radio gaskia lamba chapan ejetati ejena tobere ejoy fm
mara ido radio sarawnia
lamba hemre edidi tobere ego fm kyota
do bonfere fuma lamba chapan ejena fm
studio kalangu
non ni wonter sukaloy keccoy ndimete ko non dimde nyawnde gon sukugol bernde ko nandi e mudun dun don du kondani safari mu non no wade do en galdur nyeme tawete maternité Isaka Gazobi nokku to himbe yatne be na to bur fu mangu der galdur nyeme dun du kondan wadi ko metede Adama Daga kany won ko min jewti do fi o enda andu sando nyawuji sukaloy keccoy o holli o wi no kurne no wodi ko way jogar ko to himbe noga e njoyo nani sukaloy pamare ko enda noy safari ne on no warra nani yewter makko
don der nyameino wodi loktorore maunde to rewbe beynata dom cukaloy keccoy ndimete koy tawde te koy nyawuji njogete Adama Gaga loktorojo sukabe faminiri no dum gollirto
au niveau de la néonatologie
loktorore amende imengodi noku to jomu yerte fayonki mu warta ito feddete hebo jam kanjum ite cukole kon jottaki jogete ibe innetero on kanguru don de membay jogade cukale no gay e joy
capacité 25 bébé
cukale koye njogete dom
na le bebe ya
cukale ko jottai kon woni dimato ko e tamperiji gokandu no gara na famdi sanne wakati gondu na walla tete de redi inne on sabo to dum ka e berda medtude
stress respiratoire
nyaw he ngu e buri yede emun
c'est surtout l'asphyxie
no suka be no rimatebe e chedor maji e bauta wurni e ko e munya iri mabbe du man kinnato gam wakati dimaygi jom en bay hinnade dum wodi ne suka be no haybo be serdor maji den ne towa Dey ko dimayt ko mum en dermo mum en gollata no wodi den no sede suka on wurtina law
sortir le bébé
dum saban to dum suka
mi d'habitude c'est des mamans
no innaraabe no nagatta eton tawidu denijo mum no andi eredu no hani wode etel gotol de lerfu le lebbi jeena if wabbi du rafi kellal no
ou bien c'est des mamans malades
wakati de on don wondi redu ko fama suka on no wondi e nyangun dum e watte
ça dépend du degré
seni insetisenne kilay sede suka on wurtina do ko waya dum du ko hinne golaw kono
prise en charge rapide
den ne fainde de bon yottaki ndimki saito chukalengel wurtina
oui il faut faire sortir parce que
gonga gal wurtine ya ganno wodi tampiriji e kana yebeji e chukalengel wauta funu de berne mo wala no golle buri den kan saito wurtina law de reidu no wayi worgo on der reidu
de mourir à l'intérieur
nay be ki norte
la prise en charge
to hinne gol mabbe no wontiri chukalen kon jona iri iri no e men bayi hebde sukabe e jona lato tobe amma du no wodi e lato taku e gadamu no wodi ko heddato wodo e du sabar maji hebto fardadi no wayi mayde du
risque de décider
e do don ko habrimi fulfultili assalamu alaykum balanta jamwali